zuye table fa jettuda roulette kanye poker e donnugol pucci di woni zuye ngaji di sukabe piyata wakkati fur kanko no derteda Amidou Kone o gagni joni Paris de foot on welti sanne du o mandara famo fi zuye godda kasen min kawrte makko Hamdallah Assi
mide huyi sanne bete hande sabi min juini tember mi hebi uina sapo mi wari nangu de calcio ila hitane 2017 mide wada colon free ndende fu mide waye juinde temen nay edum wala kanni edum buri gujure na mande drogue
le nokko goda kasena bomoko kura ko min tata goda bomoko do jue ngaji ko be gattaton ko an hewi sanne kanko noddete do Moussa Diallo kanko do gagnon mo ni jodi do sesi makko mo darta fo wada jue goda kasen
mi wadi colon free mali hemere do figol ballon mi hebi uina sapo e didi dido uina sapo e didi dum mi warfa mi joina dum mi ewa hono foti ngaram mi hebude uina e jeena njoppu mi he wana sabi tidala yo potaka wadde colon free o dido wala kanni
plaisir
zumana daw wada bangi makko ka tawda ka hakkile makko hollitido ko wadi so pedi do colon free ji yo wayde golle kanye talkaku
gouvernement lam lindi ana hani mu inde gollirdi yalla yimbe be ana iway ko gollata ko le colon free oni kibumi jogu soma an kenya min juini tembere sefa mi hebi teme jitti to lati minka golle am be kana feyi mutude golle colon free o so wana dum idum wawi na ude me ko boni
wakkal sappo didi yamde wodi le odo sal mawdo lafiya bugu commune nayobo do bomako do an he pep yimbe le fiobe odo chacha homo fuan jogi biyengaji mudde juude mudun e pewtindire ecran ngaji goddi tondi homo fudu berne mudan signa wobbe don jogi gikkeji lobbi ka tiagal mudu ko heewe mabbe wi an nim city ko jeta dido jengaji
ana heba duubi nogay jon mine wada colon free ana tiide juude an sanne yoppude nyaloma taymi yottaki do colon free o singaji mudu ana heewi unay dide temen nay kep mi hen jon to gonga alla o mide nim city sanne sabi ko borrami e colon free o ana heewi mide yidi mutude wadde dum nga idon tiidani kan tafu
so ni ne selay wadde dum golle mudu ana way yottade kutte jaati ko nayri bange gurna mudu non kanko noddete Yakuba Dogoni andando kabar ne ako hollitiri wiide
neddo ana yidi halde ko boni do goddo o yeggitan ko haani wadande heddibe fay nokkuto gollata a tawan kanko e fay goto be galda
do dido colon free ngaji piété ko lolluri juwe irum haani wadnede hakkille nyaloma hande noda ko heewe jamarnde ka holli tiwi dido haani wattinede hakkille sanne faddum wadda bonandaji goddi kasen.